poko rua tekau mārua. Te kupu whakarite o te hākari mārina. Ā, ka oho ake a ihu, ka kōrero kupu whakarite anō kia rātau. Ka mea, karite te rangatiratanga o te rangi ki tētahi kīngi, i whakatako tō mārina mō tāna tama. Ā, tono ana ana pononga, hei karanga i te hunga i kōrerotia ki te mārina. He oi, ki hai rātau i pai ki te haere. Ka tono anō ia i e rātu pononga, ka mea. Mea atu ki te hunga i kōrerotia. Nā, kua rite tāku hākari, kua oti āku pūru, āku mea mōmona te patu, ā kua rite katoa ngā mea, haere mai ki te mārina. O tira, i paupaungia e rātau, haere ana ko tētahi ki tāna māra, ko tētahi ki tāna hokohoko. Nā, hopu kina ana ana pononga e ngā mea i mahue. Tū kinoti ana rātau, ā, whakamatea iho. O tia, i riri te kīngi, ā, tono atu ana ana taua, whakangaromea ana taua hunga kōhuru, tahuna iho tō rātau pā. Kātahi, ia ka mea ki ana pononga, e rite ana te mārina, ko te hunga ia i karangatia ki hai pai. Nā, haere koutou ki ngā pekenga o ngā ara, ā, tonoa mai ki te mārina, te hunga katoa e kite ai koutou. Nā, ka haere aua pononga ki ngā ara, ā, huihuia katoa ti ana te hunga i kitea e rātau, ana pai, ana kino. Nā, ke kī ana te mārina i ngā manuhiri. O tia, nō te tapokoranga o te kīngi, kia kite i ngā manuhiri, ka kitea e ia i reira, he tangata kāhore nei ōna kākuhu mārina. Ā, ka mea ki āia. E hoa, he aha koe i tomo mai ai kiko nei, kāhore nei ōu kahu mārina. He oi, ki hai ia i kuihi. Nā, ka mea te kīngi ki ngā kaimahi. Herea ōna ringa, ōna waiwai, kawe atu, makā ki te pōuri i wahorawa, ko te wāhi tērā o te tangi, o te tētēā o ngā niho. He toko maha hoki e karangatia, he ruarua ia e whiriwhiria. Te take e pāna ki te hoatu takoha. Mei reira, ka haere ngā parihi, ka rūnanga ki te pēhia e mauai tētahi kupu āna. Ā, ka tonoa ki āia a rātau ākonga, me ngā tāngata piri kia herora. Hei mea, e te kai whakaako, e mātau ana mātau he pono koe, e whakaako ana koe i te ara a te atua, i runga i te pono, e kore anō tā te tangata, e whakaaroa e koe, e kore nei hoki koe e titiro ki te kanohi tangata. Tēnā, kōrero tea ki a mātau, e pēhia ana tōu whakaaro. He mea tika rānei te hoatu takoha ki a hiha, kā hore rānei. O tia, i mōhioa ihu ki tō rātou whakaaro kino. Ā, ka mea, he aha tā koutou e whakamātoutou nā iahau, e te hunga tinihanga. Tēnā koa, kia kite ahau i te moni i takoha. Ā, mauria mai ana e rātou ki āia he pene. Nā, ka mea ia ki a rātou. Nō wai tēnei āhua me te tuhi tuhinga. Ka mea rātou ki āia. Nō hiha. Kātahi ia ka mea ki a rātou. Ho atu ki a hiha, ngā mea a hiha, ki te atua anō ngā mea a te atua. Ka rongo rātou ka mīharo, ā mahue ake ia i a rātou, ā haere ana rātou. Te ui mō te aranga ake i te mate. I taua rā, ka haere mai ki āia ngā haruki, e mea nei kāhore he aranga, ka ui ki āia. Ka mea, e te kai whakaako, i mea mohi, ki te mate te tangata, ā kā hore āna tamariki, mā tōna taina e mārina tāna wahine, e whakatupu ake he uri mō tōna tuakana. Nā, toko fitu tētahi whānau i a mātou, he tuākana, he teina, te mārina tanga o te tuatahi, ka mate, ā hore ōna uri, waiho iho tāna wahine, mā tōna teina. Me te tuarua anō, me te tua toru, puta noa I te tua fitu. Āmuri iho I a rātou katoa, ka mate te wahine. Nā, I te aranga, māwai o te toko fitu te wahine. I a rātou katoa nei hoki ia. Nā, ka whakahoki a ihu, ka mea ki a rātou. E he ana koutou, te mōhio ki ngā karaipeture, ki te kaha anō o te atua. I te aranga hoki e kore rātou e mārina, e kore anō e hoatu kia mārina tia. Engari, ka rite ki ngā anahira a te atua I te rangi. Nā, ko te aranga o te hunga mate, kā hore anō koutou I kite I tā te atua I kōrero ai ki a koutou, I mea ai. Kua hau te atua o ā perehama, te atua o īhaka, te atua o hākupa. E hara te atua I te atua nō te hunga mate, engari nō te hunga ora. Ā nō ka rongo te mano, ka mīharo ki tāna ako. Te tino ture nui. Nō te rongo ngā ia o ngā parihi, kua kopi iaia te māngai o ngā haruki, ka whakamine tahi rātou. Nā, ka ui tētahi o rātou, he kai ako I te ture, ka whakamātautau iaia, ka mea. E te kai whakaako, ko tēhia te kupu nui o te ture. Ka mea ihu ki aia. Kia whakapaua tōu ngākau, tōu wairua, tōu henengaro, ki te aroha ki te ariki, ki tōu atua. Ko te tuatahi tēnei, ko te kupu nui. He rite anō te tuarua ki tēnei. Kia aroha koe ki tōu hoa tata, anō ko koe. Kei runga I ēnei kupu e rua e iri ana te ture me ngā poropiti. Te ui mō te karaiti. Ā, I ngā parihi e noho hui hui ana, ka ui a ihu ki a rātou, ka mea. He pēhia o koutou whakaro ki a te karaiti, nā wai I a tama. Ka mea rātou ki aia, nā rāwiri. Ka mea ia ki a rātou. He aha rā rāwiri I aia e nohoi ana e te wairua, I karanga ai iaia he ariki. I mea huki ia, I mea te ariki ki tōku ariki. Hei tōku matau koe noho ai, kia meinga rā anō e ahau oi hoeriri, hei tūranga waiwai mōu. Nā, ka kia nei ia e rāwiri he ariki, he pēhia I tamai ki aia. Ā, hore he tangata I āhei te whakahoki kupu ki aia, ki hairawa anō tētahi, I mai a ki te ui ki aia I taua rā iho anō.